Aungase namuthanda umuntu madoda
Ungase namuthanda umuntu
Namuthanda umuntu
Namuthanda umuntu
Ungase namuthanda umuntu madoda
Namuthanda umuntu
Namuthanda umuntu
Namuthanda umuntu
Aungase namuthanda umuntu madoda
Ungase namuthanda umuntu
Namuthanda umuntu
Namuthanda umuntu
Ungase namuthanda umuntu madoda
Namuthanda umuntu
Namuthanda umuntu
Namuthanda umuntu
Khona ngiyaqala ukumbona
Ngiyaqala ukumbona
yena
Usayithathile inhliziyo yami
Khona ngiyaqala ukumbona
Ngiyaqala ukumbona
Ngawodwa yena
Usayithathile inhliziyo yami
Khona ngiyaqala ukumbona
Ngiyaqala ukumbona
Ngawodwa yena
Usayithathile inhliziyo yami
Khona ngiyaqala ukumbona
Ngiyaqala ukumbona
Ngawodwa yena
Usayithathile inhliziyo yami
Ungase ngamuthanda umuntu madoda
Ungase ngamuthanda umuntu
Ngamuthanda umuntu
Ngamuthanda umuntu
Hawume kancane nkosasa
Hawume kancane nkosasa
Hembe amagama othando
Hembe amagama othando
Ngiyathanda ntho Ngiyathanda
Ngiyathanda Ngiyathanda
Hawume kancane nkosasa
Hawume kancane nkosasa
Hembe amagama othando
Hembe amagama othando
Ngiyathanda ntho
Ngiyathanda
Ngiyathanda
Ngiyathanda Ngiyathanda
Velo vome nkosasa
Shep 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 Ngumbula wethu Boza ngikuze bonguye neshobala
Ube ngoba
Ngiyathanda
Uthando lakho selungehlule
Velo vome nkosasa
Ube ngoba
Ngiyathanda
Uthando lakho selungehlule
Velo vome
ngoba Ube ngoba Uthando lakho selungehlule
Velo vome
Ube ngoba
Ngiyathanda kwasasa
Inhliziyo
yami
phethe
wena Kubo bonke abantu abakholela Inhliziyo
yami Khumbula wethu Shabalaza umshabalaza engakubonela enganeni kwathi angithanqaze thanga
kodwa ungawa Inhliziyo
yami phethe wena
Kubo bonke
abantu abakholela
Uthando
lakho sidlamini
ngiyathanda ngiyathanda
Uthando lakho sidlamini
inhliziyo yami
wait Khumbula
wena
Uthando lakho selungehlule
ngiyathanda
Uthando lakho selungehlule
ngiyathanda ngiyathanda
Uthando lakho selungehlule
ngiyathanda
ngiyathanda
bonke abantu abakholela
inhliziyo yami phethe
wena bonke
abantu abakholela
inhliziyo yami
phethe
wena bonke
abantu abakholela Uthando lakho sidlamini
ngiyathanda
Uthando lakho sidlamini
ngiyathanda
Uthando lakho sidlamini
inhliziyo
yami ikhethewe
Kubo bonke
abantu abakholela Uthando lakho selungehlule Uthando lakho selungehlule mina
Ngiyesikaleni mama
Ngiyamale intombi yangishiya Sengiqhamuke esikaleni mama